ke toka molele dipilo ke na le ngwaga tse tharo ke betsa comedy marapo bitso la me ke bofelo ke batla go tshwana le tshepo ke batla go tshwana tlhalefo ke spana ka thata ditinto 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 ditinto Gana ke khale ke panda chomi di pizza ma bitse bo khanka ke tloga sa brusha le meno batho ba bua ma breath a dumper batho ba rata go nyatsa tota ke pala mebala ya khaka ke rata go poma di phanka mare ke na le ngwana ya mwana ke wantla ke batla go vala go panda mathata pelo ya khanda tota ke batla go spanna ke tloga masego ke khanga ke dilo ke bona satane a lwantwa ke tsena ke reke ke rapela thata ba dilo di gana thamala Yeah. Back in the day, school it had a kick color, but still get well like a hustler. Ke rata go bona mamala, ke batla go mana galala. Kana ke bread tone, ska bona ke bopa mawanyatsa. Kana ke brakas, ska nyatsa bushibidi jaka. Kale ke tuka molele dipilo. Ke na le ngwaga tse tharo, ke betsa comedy marapo. Bitso la me ke bofelo, ke batla go tshwana le tshepo. Ke batla go tshwana tlhalefo, ke spana ka thata ditinto. Kispana ka chata ki tinto Kispana ka chata ki tinto Kispana ka chata ki tinto Tinto Macheruba tebe barata makaka babona le broke de tele you tele babita mabite bo hani bo switchi di zaka di tena o reka di sofa di bilu du dollar yo mama itumeti di tala ta fake di batla fambola o fambola tata ba never bow to say they cursing you babata o taka si ke na le ngwaga tse pedi tse tharo ke tshaba bokete si These days on my fans, but I can drop it. Yeah, I'm gonna do it again. Yeah, again and again and again. Yeah, always do that again. Yeah, rap, ongo moto funa malipel. Die this leg better. Tama all is thought, kimoter. All is new, I'ma be the best. Yeah, can I get quality bean? In case you thinking that, I'm taking quality. Yeah, can I spend a little wine? In case you thinking that, can manage you. Kale kituka molele, kituka molele di pilo. Ke na le ngwaga tse tharo ke betsa comedy marapo bitso la me ke bofelo ke batla go tshwana le tshepo ke batla go tshwana tlhalefo ke spana ka thata ditinto 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 ya ditinto